Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao. Tumepanda atushuki, tumepanda atushuki. Pamba jiji mbele 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 yao. 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 Tumepanda atushuki. Tumepanda atushuki. Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao.
Hapo sawa.
Pamba jiji mbele 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 yao.
Tupo mbele yao sisi.
Pamba ina pepea pamba. Pamba ina pepea pamba. Kushoto ina pepea. Kulia ina pepea. Kushoto ina pepea. Kulia ina pepea. Pamba ina pepea pamba. Pamba ina pepea. Kushoto inapepea, kulia inapepea. Kushoto inapepea, kulia inapepea.
Ai! Wana mwaza mwaza! Wende! 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 Ai! Wende! 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 Asanteni sana wana pamba wote! Asante mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, mkuu wa wilaya Nyamagana, Amina Makilaji, mkuu wa wilaya Ilemela, Hasani Masala, hey, meya wa jiji, Sima Konstantini, ni Mwanza.
Pamba jiji mbele 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 yao. Pamba jiji mbele 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 yao.